SBS Radio.
Weerar afka oo ka dhex dilaacay Sarah Hansen Young oo ah senatorad ka tirsan xisbiga Greenka iyo senator David Lynham ayaa irka isku shareeray asbuucii la soo dhaafay. Senatorada Greenka ka tirsan ayaa ku eedeysay senatorka kale inuu yahay nin haweenka naceb kadib markuu hadal ay ah oo ku saabsan nolosheeda shaqsiga ka jeediyay baarlamaanka gudihiisa dhamaadkii bishii June.
He's refusing to apologize. Now, he wants to intimidate me. He wants to use this to bully me.
Waa uu diiday inuu raali gelin bixiyo, wuxuu doonayaa inuu i handado, wuxuu doonayaa inuu i cagajugleeyo, mana yeelayo, waana isdifaacayaa, waana ka hadlayaa, waana diiday in la i cagajugleeyo, ayay tiri. Senator Lynham ayaa SBS-da u sheegay inuu hadalkaasi yiri, laakiin uusan ahayn hadal gaf ah oo galmood la xariira. Wuxuuna aad u taageersan yahay xurriyadul qowlka, waana nin leh taariikh dheer oo ah inuu hadallo ay ah dad ku yiri taasoo muran badani uu ka dhashay.
Well, no, I won't be apologizing or withdrawing. She called men pigs and morons just a couple of weeks ago.
Maya, kama noqonayo raaligelinna kama bixinayo, waxay ragga ku sheegtay doofaaro iyo doqomo. Laba asbuuc ka hor ayay hadalkaasi tiri, waana arrin rag nacayb ah, waana arrin xun sida ay u xun tahay haween nacaybku. Sarah Hansen Young ayaa ku hanjabtay inay dacwo ku soo oogi doonto senatorkan. Ra'iisul wasaare Malcolm Turnbull ayaa sidoo kale sheegay inuu hadalkani qalad ahaa.
David Lynham's offensive remarks should have been withdrawn the moment they were uttered.
Hadalkaas gifka ee David Lynham waxay ahayd inuu ka laabto isla markiiba, waxay ahayd inuu raaligelin ka bixiyo, haddana weli waqti ayuu haystaa inuu ka noqdo oo raaligelin ka bixiyo. Hadallada noocan oo kala boos kuma laha baarlamaanka, boosna kuma laha goobaha shaqada, ayuu yiri ra'iisul wasaare Malcolm Turnbull. Dhanka kalena cod aruurintii u dambeysay ayaa dhanka dowladda u liicay asbuucan, iyadoo dowladda Temple ay in yar oo horumare ka samaysay xagga tirada. Isbahaysiga ayaa tira ahaan ka hooseeya mucaaradka marka laba xisbi ahaan loo xisaabiyo, laakiin Malcolm Temple ayaa weli ah ra'iisul wasaaraha ay dadku door bidayaan. Cod aruurintan ayaa imanaysa kadib markii asbuucii la soo dhaafay uu Leyborka ugu soo dhammaaday weji gabax, kadib markii hogaamiyaha mucaaradka Bill Shorten uu ballan qaaday inuu dib uga noqon doono canshuur jarid dowladdu ay u sameynayso kumanaan shirkadood isagoo aan la tashan saaxiibadiisa xisbiga Leyborka. Mr. Shorten ayaa sheegay inuusan isagu mar walba iska dhaadhicinayn in Leyborku doorashada soo socota ku guuleysan doono.
If we win, that will be huge. But what I would say is that it's a tough contest, no question. Anyone who says that an election
haddii aan ku guuleysano doorashada waa arin weyn weeye, waxaan sa leeyahay waxay noqon doontaa tartan adag, taasi su'aali kama taagna. Qofkii la doorashada waa la hubaa in Leyborku ku guuleysanayo waa inay xasuustaan in codbixiyaashu aysan weli codkooda dhiiban. Waxaa sidoo kale faragelin ku haya doodaha isbahaysiga dhexdiisa ah ra'iisul wasaarihii hore Tony Abbott. Mr. Abbott ayaa ka hadlay yoolkii heshiiskii cimilada Paris, warshadaha korontada laga dhaliyo ee ku shaqeeya dhuxul dhagaxa, iyo in la yareeyo tirada soo galootiga ee Australia soo gala sanad walba. Siyaasadahaas oo dhan ayuu dowladda uga fikir duwan yahay. Inkastoo uu ahaa kii saxiixay heshiiskii Paris markuu ra'iisul wasaaraha ahaa, wuxuu Radio 2GB u sheegay in dowladda looga baahan yahay inay isaga baxdo heshiiskaasi sida uu uga baxay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
We signed up to Paris on the basis of certain things being true which have turned out to be false. And when the reasons for doing something
heshiiskii Paris wuxuu ku saleysnaa in dhowr arrimood ay rumoobaan, balse arrimahaasi ma ay noqon sidii la moodayay. Marka haddii wax sababihii aad u sameynaysay meesha ay ka baxdo, waa inaad markaasi joojisaa arrintaasi, ayuu yiri Wasaare Tony Abbott. Taasina waxay ahayd asbuucan iyo siyaasadda Canberra.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.